Mwarakoze neza dususuruke dususuruke zose zisange ku rubuga rw'ijwi rya Amerika wazitatu akadomo radio yacu VOA akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki. Ubwo kandi wohereje nimero yawe ya telefone twaguhamagara maze ugasusurutsa abawe. Adresse ni radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu.
Amazina yanjye nitwa Byiringiro Samuel, abenshi bakaba banzi kuri Jarongo kurutusi wo kumukuye, akaba ariyo mazina nkoresha ku maradiyo atandukanye hano mu Rwanda. Iyo turimo guhamagara dutanga ibitekerezo bitandukanye, aba nifuje gusuhuza inshuti n'abavandimwe banjye kuri radio y'Ijwi rya Amerika, radio dukunda cyane. Mbere na mbere reka mbanze nsuze abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika, mpereye kuri Thomas Kamiri ndi wowe unyakiriye, nsuhuze Geoffrey Mutagoma nawe ni inshuti yanjye cyane, Eugenia Mukankusi na Edi Rwema n'abandi banyamakuru b'Ijwi rya Amerika ntabashije kurondora. Akurikizaho abanyeshuri twiganye kuri Ecole Primaire ya Jurwe, nkasuhuza abana twiganye kuri Groupe Scolaire ya Gasogi harimo Imenagitero Fredi, Migambi w'Ijurwe hano iwacu ku Mukuyu. Nkambuka nkafata aho nize amashuri yisumbuye mu by'ubwubatsi muri Section Construction, nkasuhuza abana twiganaga aho bita kuri Ecole Secondaire Rwahi, aho ni mu karere ka Rulindo aho bita Ishyorongi. Harimo inshuti yanjye Marasa amwe twakundaga kujyana kurya ibisheke mu nkuka, nkasuhuza Rodrigue wari gestionnaire, nkasuhuza Felix bakundaga kwita Dadi utuye Bumbogo hano iwacu mu karere ka Gasabo, nkasuhuza abavandimwe tujya dufatanya kuvugira ku maradiyo atandukanye hano mu Rwanda. Muri abo ngabo harimo nka Ruhu Rwindabijabana, Bikorimana Patrick w'Imbandazi, Bigize Migambi w'Ijurwe n'abandi benshi ntarondoye. Noneho nkaba nifuza yuko mwazampa indirimbo yitwa Utujede yakozwe n'Abarundi.
Byiringiro, urakoze cyane.
Murakarama Thomas we.
Urakarama rwose iteka ryose.
Narukira hanze nzani kibando, narukira mucumba sanga gahuzu yambuye imereye nkuko yavutse, mindukiza umugongo nsohoke tugwanira ku muryango, inzugara sakira ansunurira ku buriri, inzugara sakira ansunurira ku buriri ma Yeah. nanje ndumuntu nacho nyicishutuje de nakubwiye ndumuntu ibyo nkorera biranje na nacho nyicishumunoho nacho ngeragereshe ubwo busabwawe nundeke naho ndumusore nica nunkoreshe penalite oya mama no hanwa nuncumuze ndarahiye oya imana yo mpana
Mgore umubanyi
Mwere rusota echo
Hehe, mchuba chumugezi
Nune kuna tine kurara na mwiki kizu chaji njene
Oh, hundira honja kurara mulisaro
Kaya turarara na yo
Oh
Mungu bubirase Mungu henda henda virase None mama nemere Siga homwana wonikwa None mama chumure Siga homwana wohanwa Leka nihangane ngore nga Yosefu Kumbure na njenzo tinda Yali hanganye yangicha Aho mazaranesha Oya hakuryamana Namuka potifari Niyarabyukiza changa gatiro Okuga mikazi
Ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Ohereza numero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa se kuri email radioyacu@gmail.com tuzaguhamagara rwose maze ususurukane nabawe.
Anyitandiyo nzima Isa nabandi ndi mu karere ka Bugesera mu gihugu cy'u Rwanda tukaba twarahungiye ariko tukaba twizeye ko tuzataha aba ntasha papa na mama bari Burundi muri komine Marangara intara ya Ngozi aba ntasha n'abavandimwe banje bari mu nkambi ya Mahama atasha n'uwo bita Miburo uri muri komine Busoni aho bita mu Gatare atasha n'abahungu b'inshuti yanjye dukorana hano mu karere ka Bugesera mu kazi dukoramo abamba tu indirimbo ya Teoje no bose babireba aho murakoze kamiri
Ichifuzo chabano Ichifuzo chabano Ichifuzo chabakwanga Usa Imigambi yabana babantu siyo imana Bari bazi kugiye gukorwa n'isi Baraja hehe kwishu itabaye
America turasusuruka email radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu
yani cyakuzimana za Claude abamye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musanze mu Rwanda cyangwa kugira na ndatse na baba kugira na kandi n'abanyeshuri twiga na GS mu Katara kugira na Mukanda amaze anonsi yacu usiye mu karere ka Rwabagana abandi bose bandi abanshaka kubatura karirimbo
Na kahese hakuzima?
Akira karimbo igihe ka Israheli mbonye.
Hakuzima urakoze?
Yego nawe murakoze.
Sinazamuye ijwi byanjye hejuru. Mumenyeshe ibyibihe. Nafashe n'umwanya ndaguhamagara. Umenyesha ibyisarura mugira iby'ubwami kogegereje witegure umese ibishura byawe imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa Ari kwibihe nibikakumare imbaraga z'umutima kukubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura byawe bari bagiurazita ariko kuguru kundo mwigukunda wandikira ubakabiri kugira ibyo bwami ko gegereje witegure umesi bishura gawe ko tumeze nk'ibisukwa kugicaniro kuko nigiye cyacu gisohoye
America ikiganiro dususuruke address email radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu ohereza numero yawe rwose ntituzagutenguha tuzagutumikira maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe
nitwa Simon Azamari ndi ndera mu abandi banzi mba indera ndasuhuza abana bose twiganye kuri Ntayera Academy yo ku musigiti ndasuhuza abana bose twiganye haba kuri Alliance no kuri APRED ndasuhuza aba Fred kwa bita Federica naho byara banje aba Diane Bariane ndasuhuza na papa na mama Babindera ndasuhuza n'inshuti n'abavandimwe bose banyumva ku ijwi ry'Amerika
none suba tuyihe ndirimbo
mbatuye Breaking My Heart
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Dususuruke zose zisange hariya ku rubuga rwa internet rw'Ijwi rya Amerika wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo.com ahanditse ibiganiro umuziki. Adress email yacu ni radio yacu @gmail.com naho Facebook ni VOA radio yacu.
Uganda Samuel mu kae ka Kayonza mwenge ni mukarange kagaye ni Nyagatovu mu ndubye ni akama yanjye. Nifuzaga gutashya inshuti n'abavandimwe harimo ushiki wanjye uri mu kae ka Kayonza mu mwenge wa Rukara aho bita rw'imishinya mu rugabano Ereje Ziyane. Nifuza inshuti n'abavandimwe harimo abo tuvukana bari mu mudugudu wa Kamayange nabo ni mu kae ka Kayonza ndetse n'inshuti n'abavandimwe bose basengera kuri Paruwasi ya Mukarange karere ka Kayonza ndetse n'inshuti n'abavandimwe twiganye abanyeshuri twiganye ku kigo cya JS Kabare i Rwamagana bose ndabataje harimo Prof Swaribi ndetse nenda mushuje umuyobozi w'ikigo Uganywari Pio nani umugabo erya wigisha primary kuri icyo kigo ndetse n'abanyarwanda bose abashuhuje nkabaha nifuza kwatsa indirimbo y'umuhanzi Byumvore yari yose mwabona yabashimisha. Murakoze
Nzabandora. Urakoze cyane.
Murakoze cyane
Nzabandora. Rero ni kuri ubu butumwa bwawe dushorejeho dususuruke y'uyu munsi. Indirimbo ya Byumvore nguhitiyemo ni Umuntu Uko Namubonye. Wowe namwe nshuti zose z'Ijwi rya Amerika by'umwihariko nshuti za dususuruke mwese uko mungana, ndabashimiye cyane rwose. Mugire weekend nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi murakarama.
Hariya hirya barabagabo kirara